tani waa Washington laanta Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah uga dhageysanaysan heerarka FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Waa subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba meel walba joogtaan ba waa aroornimo isniina bisha November sanadka 2022 waa 8 saacadda Afrikada Bari xaggiina waa 6:00 aroornimo Washingtonna waa 9:00 fiidnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaad la socodsiin doontaa anigu ah Sahar Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqa diyaar garowga doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka socota degmada Garbahaare ee gobolka Gedo, ammaanka magaaladaasi oo aad loo adkeeyay.
Waxaan ku cadeynayaa Garbahaare inay nabad tahay, doorashadan ay ka dhacayso cid kasta oo musharaxa iyo cid kasta oo tartamaysa iyo cid kasta oo ergaaba soo dhaweynayna ilaa 5,000 ilaa 6,000 oo ergo ayaa imaan doonta Garbahaare. Nidaamkii loo sug lahaa ammaankooda iyo sidii loo hagaajin lahaa iyo sidii loo kala habayn lahaa dhammaan waa waxaan qorsheynay waana diyaarsamay.
Waxaan kaloo idiin haynaa colaad ka taagan dalka Ethiopia oo ku yeeshay safaaradda Soomaalida iyo socdaalka magaalada caasimadda Addis Ababa saameyn. Qodobadaasi warbixinna kaloo Soomaaliya caalamka ku saabsanba waad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore aan idiin akhriyo warkeennii dunida. Tobannaan kun oo dadka reer Ethiopia ah ayaa isugu soo baxay caasimadda magaalada Addis Ababa axaddii shalayta ahayd si ay u taageeraan dowladda ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo ciidamadooda ay dagaalka kula jiraan kuwa xoogaga mucaaradka ee ku hanjabay inay caasimadda geli doonaan. Qaar ka mid a dadka bannaanbaxyada dhigaya ayaa si adag Maraykanka u cambaareeyey, isla markaasina waxa ay sheegeen in quwado shisheeye ay iyagu yihiin kuwa ku lugta leh dagaalka ka jira dalkaasi. Waxaana ay Maraykanku uu ka mid yahay dalalka xabajoojinta ugu baaqay dagaalkaasi muddada sanadka ka socday, halkaasi oo ay ku dhinteen dad kumanaan qof gaaraya siina xoogaysanaya ilaa iyo haatanba dagaalkaasi, iyadoo ciidamada mucaaradkuna ay guulo ka sheeganayaan dagaalkaasi. Maraykanka, golaha ammaanka qaramada midoobay midooda Afrika, Uganda iyo sidoo kale dalal kale oo Afrika ayaa ku baaqay maalmihii lasoo dhaafay xabajoojin. Dowladda Abiy Axmed ayaa hase yeeshee dadka ugu yeertay in dagaalka la sii wado. Waa sida warbixintaasi lagu sheegay Jimcihii, dowladda waxa ay sheegtay in ay mas-uuliyad ka saaran tahay xasiloonida iyo amniga, waxaana sidoo kale ta beesha caalamka ay ka codsadeen inay garab istaagaan dimuqraadiyadda dalka Ethiopia. Wararka ku saleysan in dib loo furi doono xuduudda Maraykanka iyo Mexico ayaa waxa ay dhiirigelin u noqotay dad ka soo gudbaya xuduudaha ee iyagu muhaajiriinta ah ee waddankan soo galaya. Boqolaal dad oo muhaajiriin oo ka yimid xuduudda Mexico sida deegaanka la yiraahdo Tijuana ayaa waxa ay rajeynayaan inay ka helaan magangelyo dalkan Maraykanka. Laga bilaabo maalinta Isniinta ah ee maanteeta ah ayaa xuduuddaasi oo dhererkeedu u yahay 2,000 oo mayl oo u dhiganta 3,200 kilomitir ay furnaan doontaa, waxaana loo adeegsan doonaa sidii la yiri inay kasoo gudbaan waxyaabaha muhiimka ah kadib markii ay xayirneyd muddo ku siman 20 bilood. Xirista xuduudda ayaa waxaa haddaba loola dan lahaa in lagu yareeyo fiditaanka xanuunka COVID-19. Labada waddan ee Maraykanka iyo Mexico ayaa ku guuleystay inay yareeyaan xanuunka COVID-19 caabuqiisa, waxaana tallaalka COVID-19 la siiyey jaaliyadaha xuduudda degan oo dhan. Subax wanaagsan idinkiin ba dhageystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Magaalada Garbahaare ee iyadu caasimadda xarunta gobolka Gedo ah ayaa waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo loogu diyaar garoobayo qabashada doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya oo doorashadiisu toddobaadkan ka bilaabanayso magaalada Muqdisho. Waxaa kaleeto la adkeeyay ammaanka goobaha ay doorashadu ka dhici doonto, waxaana mas-uuliyiinta gobolka Gedo ay sheegeen inay u diyaar garoobayaan qabashada doorashooyinka xilli maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya heshiisadii ay ka gaareen arrimaha gobolka aysan weli dhaqangelin. Aadan Maxamed ayaa warkan ka soo diray Kismaayo.
Diyaar garowgan ka soconaya degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ee ku aadan arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan qabashada kuraasta baarlamaanka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee dhawaantan la filayo in lagu doorto 16 ka mid ah kuraasta baarlamaanka Jubbaland laga soo doorto, ayaa diyaar garowgeedu waxa uu si weyn uga soconayaa degmadaasi. Waxaa aad loo adkeeyay ammaanka goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka, sidoo kale waxaa la diyaariyey goobihii loogu talagalay in codbixintu ay ka dhacdo. Maamulka gobolka Gedo, saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmadaasi ayaa wada dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay ku xaqiijinayaan ammaanka, iyadoona sidoo kale degmadaasi toddobaadyo ka hor ay gaareen ciidamo ka socda booliska AMISOM, kuwa oo qayb ka ahi sugidda amniga goobaha ay doorashooyinka ka dhacayaan. Guddoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed Greed ayaa v o a uga waramay sida ay ugu diyaar garoobeen qabsoomidda doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose oo qayb ahaan la filayo in lagu doorto degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo.
Doorashada annaga diyaar garow waan ugu jirnaa, diyaarna waan u nahay. Waana insha allah waxaan rajeynaynaa inay doorashadana si nabadgelya ku dhacdo. Waxaana ku cadeynayaa doorashooyinka goobaha ay ka dhici doonto goobaha ugu wanaagsan inay ka mid noqon doonto Garbahaare. Annagu waxa weye doorashadanadana si nabadgelya noogu dhacaysaa, cid kasta oo musharaxa iyo cid kastaoo tartamaysa iyo cid kastoo erjaana waa soo dhaweynaynaa. Marka annaga hore waa dhabta saas u cadda. Marka taas annaga sidaas way doorashadaas, hadda wax shaki oo ka qabno ma. Amniga waxaa looga hadlayay dadka ay quseeyeen bay ahayd. Maxaa jira ciidamada AMISOM ay booliis waxay ka mid ahaayeen ciidamada doorashada ka qayb galayo. Ilaalinteeda wayna yimaadeen, wayna degan yihiin. Goob fiican oo istraatiiji ee deegaanna waa loo sameeyey, halkaasayna ku sugan yihiin. Wayna diyaar u yihiin inay shaqadooda qabsadaan. Waxaan ku cadeynayaa Garbahaare inay nabad tahay, doorashadan ay ka dhacayso aysan wax dhibaana ka dhacaynin insha allahu tacaala. Waxaa jira ilaa 5,000 ilaa 6,000 oo ergo ayaa imaan doonta Garbahaare. Nidaamkii loo sug lahaa ammaankooda iyo sidii loo hagaajin lahaa iyo sidii loo kala habayn lahaa dhammaan waa waxaan qorsheynay, waana diyaarsanay. Mana filahaya inay hal xabo naga soo gaarayo dhib ah insha allahu tacaala.
Inkastoo Jubbaland iyo dowladda dhexe ay isku hayaan arrimaha gobolka Gedo ayna ka gaareen heshiis horudhac ahi, haddana ma muuqato dhaqangelinta heshiisyadaasi, maadaama inta badan qodobadii lagu heshiiyey aanay ka dhaqangelin degmada Garbahaare. Haddaba sidee doorasho ay raalli isaga yihiin dhinacyada ay uga dhici kartaa degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo? Waxaa su-aashaasi hor dhigay Profesor Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ka mid a bulshada rayidka ee Jubbaland.
Garbahaare waxay ahayd arrinta dib heshiisiin laga sameeyo. Dib heshiisiinta ka bacdi in maamulka Jubbaland maamul magacaabo heer degma, ka bacdi in nidaamkii doorashada la galo. Marka haddaan la sameyn dib heshiisiin maamulkii arrintiisa laga heshiin, dabcan doorashadu waa wax kale, waa maado kale oo iyaduna sideeda u taagan. Waxaa kaloo jirta in heshiis laga galay in Garbahaare doorashada ka qabatay Jubbaland oo ciidanka booliiska iyo AMISOM iyo guddiga doorashada ee Jubbaland doorashadii qabtaan. Cid hadda qaban qaabanaysa ma aqaan. Haddii la rabo meeshii ku dhammaanaysa laga soo bilaabo, meeshii kasoo bilaabanaysa lagu dhammeeyna waa wax kale. Laakiin waxaan isleeyahay guud ahaan dalkoo dhan Garbahaare keliya ma aha, Garbahaare baaba degan, laakiin dalkoo dhan doorashadu ka qasantay. Markii xalka la dhaho kuraasta meesha taalla ee golaha shacabka aadaya beela iskaleh, deegaano ma leh, bulshaduna ma wadaagto beela gaara leh. Marka beelahaas dabcan odayaal bay leeyihiin. In laga abaaro marka odayaashii beelahaas ee kuraastaas laa in heshiiyaan laga heshiisiiyo. Qaar baa laga yaabaa kuraastii Garbahaare bay taalla iyadoo Kismaayo joogaan, ama intay joogaan kuraastii taalla odayaashiina xaggay jiraan. Marka horta in odayaasha laga heshiisiiyo oo ay dhacdo social reconciliation, bulshada ay ka heshiiso danaheeda si doorashada khataraheeda iyo khaladaadkeeda dambe loo ilaaliyo, iyo violation dhaca oo doorashada ka soo baxa oo dhibaato keena, si doorasho nabdoon loo helo waa inay beeluhu heshiiyaan. Beeluhu markay heshiiyaan ay dowladduna waxay ku heshiiyeen fuliso oo ay gacan ku siiso. Anagaasaan isle lagu abaari karaa.
Diyaar garowga qabashada doorashada baarlamaanka aqalka hoose oo la filayo dhowaantan inay ka bilaabato gudahaan Soomaaliya ayaa si weyn dhaqdhaqaaqeedu looga dareemayaa degmooyinka Garbahaare iyo Kismaayo, iyadoona mas-uuliyiinta Jubbaland iyo maamulka gobolka gado garab ka taageersan dawladda Soomaaliya ay wadaan dadaallo lagu doonayo in doorashadaasi lagu qabto. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Teknoolojiyada iyo taleefannada casriga ee gacanta ayaa waxay inta badan saameeyaan nolosha dadka, waxaana Soomaaliya marka la yiraahdo ay dadka waaweyn, caruurta iyo sidoo kale qaybaha kale ee dadkaba ay u muuqdaan inay hadda qabatimeen taleefannada casriga ah ee gacanta lagu wada haysto, iyadoo ay aad u daawadaan muuqaalada ilmaha aanan loogu talagelin qaarkood oo xagga internetka loo soo mariyo. Dadka bartay cilmi nafsiga ayaa waxa ay qabaan in arrintaasi ay ubadka u leedahay laba waji oo ah mid togan iyo mid tabanba, kuwaasi oo kale ah in ay wax badan ka baran karaan iyo inay dhinaca kaleeto saameyn aanan wanaagsanayn xagga anshaxa ay ku yeelan karto, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O E-da Cabdicasiis Barrow.
Inkastoo ay faa'iidooyin badan oo xagga nolosha ah ay soo kordhiyeen, haddana taleefannada casriga ah ee lagu xiray internetka waxay saameyn ku yeesheen caruur badan, kuwaas oo mararka qaar u muuqanaya inay qabatimeen. Waalid badan ayaa hadda u arka mashaakil dhibaato ku haya ubadkooda yar, xitaa kuwa jira sannado aad u kooban. Sumaye Subeer wiilkeeda yar ee Bilaal ayaa dabta u saaran, waxaana ay gacanta ku haysaa caano, laakiin isagu ma cabayo haddii aan taleefanka looga shidin muuqaallo filimo kartoon ah oo la saaray jabaqda heesa afka carabiga ah oo caruurta loogu talagalay. Sidan ayuu wiilkeeda ahaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay.
Caruurta wax ma cunayaan ilaa aad taleefoonada wax aaga shidno, sida filimo kartoonka oo kale, anaasiidka oo kale. Marka waxaas u sameysid loo yacni wax kaa cuna, inta kale ma ogolaanaya inuu wax cuno amba wax uu kaa cabo. Xilliga jiifkana markay seexanayaan waxaa ugu shidnaa masalan anaasiid oo kale, waxyaalaha oo caruurta markay hurdayaan oo loogu daaro. Marka intaas u sameysid unbuu kaa seexanaa, inta kale ma kaa seexanaa. Marka waa ka goyn waani isticmaalkooda, saas darteeda caruurta oo ogolaanaya inay taleefoonada ay ku ciyaaraan.
Sida waalidiin badan ay sheegeen, caruurta yaryar ee ku cayaara taleefannada daawadana muuqaalada internetka la soo geliyo, waxaa la ogaaday in iyagoo aad u yar ay xafidaan erayada ku jira muuqaalada ay aadka u daawadaan. Waxaana dadka bartay cilmi nafsigu ay aaminsan yihiin inay suuragal tahay in xilligaasi oo kale wax la bari karo, sida uu sharaxayo Cabdiwahaab Sheekh Xasan.
Teknolojiyada ku saabsan gameska caruurta aan filmaanta aan hadlaynin, hadday ku hagaajinayaan meel fiican oo aanan ku jirin waxyaabaha xun, akhlaaqda ku xun, waa waxyaabaha cunuga xagga mulaaxadaadkiisa ama sida uu wax u qiimeeyo si dhaqsiya ugu baran karo waay. Taas markii la eegayo, culimmadu waxay qabaan sayniska, gaar ahaan psychologist-yaasha, dadka cilmi nafsiga u takhasusay, wax fara badan inuu ku soo kordhay maskaxda bani aadanka ah iyadoo yar in wax la baro.
Cabdiwahaab Sheekh Xasan waxa uu sidoo kale ku booriyay waalidiinta Soomaaliyeed in lagama maarmaan ay tahay caruurtooda ay la socdaan kana warhayaan muuqaalada ay daawanayaan, kuwaas oo ku yeelan kara saameyn dhinaca anshaxa ah.
Teknolojiyada keliya ma laha dhinac ijaabi oo positif keliya, waxaa jiro dhinac kale negatif aad u fara badan iyo dhib fara badan ayaa jira. Muddo dheer haddii uu cunugan uu shaashada eegaayo, waxay effect u keenaysaa culimmada qaar ay qabaan maskaxdiisa, oo maskaxdu waxay u baahan tahay sida inta kilobaytkeedu uu yahay daal ka badan inaan la gelinin. Sidaa awgeed, habeen iyo maalin marka guryaha hadda waxaa soo galay smartphones oo jiilkii afaraad ah iyo internet oo hadda lagu sii socda jiilkii shanaad, waa arrintu si darnaan doontaa. Hooyada iyo aabbihii baaba hadday guriga lasoo galo, qof waliba dhinac buu u jeesanayaa. Sidaa awgeed, kontroolka ciyaalka ee la rabay inay wax ku bartaan teknolojiyada maskaxdoodana si fiican ugu korto ayaa waxay aadaysaa meelaanan loo baahnayn, ayuu wiil cunugii uu aaday. Maxaa jira aabbihii iyo hooyadii way mashquuleen.
marka laga yimaado caruurta taleefannada casriga ah waxay sidoo kale saameyn ku yeesheen dhalinyarada iyo dadka waaweyn kuwaas oo la aaminsan yahay inay qabatimeen isticmaalka baraha bulshada sidoo kalena ku bixiya waqti aad u badan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Tahay haatana Ethiopia xaaladda ka taagan dalka Ethiopia ay u dhaxeysa ciidamada dawladda iyo kuwa ururka TPLF ayaa saameyn ku yeelatay safarada dadka isaga kala goosha guud ahaan dalka Ethiopia. Arintaasi ayaa waxay keentay in ay yaraadaan safarada dadka iyo duulimaadyada deegaanka Soomaalida Ethiopia ee ka tagaya caasimadda Addis Ababa ee aadaya kuwaasi oo hoos ay u dhigeen kadib markii shirkadaha arrimaha diyaaradahaasi ay quseeyaan ay iyagu yareeyeen duulimaadyadii. Dhinaca kaletana waxaa kordhay dadka Soomaalida ee socdaalka magaalada Addis Ababa iyo deegaanada kaleeto isaga kala gooshi jira sida Soomaaliya oo kaleeto. Haddaba maxay saameyn oo arintaasi ku yeelatay dhinaca Soomaalida? Magaalada Jigjiga waxaa warkan ka soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Dagaalka waqooyiga Ethiopia ka socda ayaa waxa uu haatan ku soo fiday bartamaha dalka, isla markaana waxa uu u dhaxeeyaa dagaalkani xoogga TPLF iyo dowladda Ethiopia. Haddaba dagaalkan oo sanad jirsaday ayaa waxa uu saameyn badan ku yeeshay siyaasadda, dhaqaalaha iyo nolosha bulshada ee Ethiopia. Haddaba waxyaabaha hadda aadka loo dareemi karo ee uu saameeyey dagaalkani waxaa ka mid ah adeega diyaaradaha dadkii rakaabka ahaa ee isaga kala gooshi jiray deegaanada dalka oo uu hadda ka jiro deegaanka Soomaalida hoos u dhac badan marka loo eego xilligii hore ee uuna bilaabanin dagaalka. Halkan waa mid ka mid ah goobaha tigidka laga jarto ee magaalada Jigjiga. Xilligan waa iska cidla, mana jirto macaamil badan oo tigid goosanaysa isla markaana aadaya caasimadda dalka ee Addis Ababa, waxaana saameyn ku yeeshay dagaalada haatan dib u soo cusboonaaday ee ka socda dalka. Axmed Sabax oo wakiilka shirkadda Global Agency ee magaalada Jigjiga, shirkaddaas oo ah mid tigidhada diyaaradaha dadka u jarta, waxa uuna idaacadda V O A u sheegay saameynta ay ku yeesheen dagaalada dalka ka socda ganacsigooda dhanka tigidhada, oo uu sheegay in macaamiishoodii uu ku yimid maalmahan hoos u dhac.
Shirkadda aan u shaqeyna wakiilka u nahay waa Global Travel Agency balila waa shirkad agency oo tigidhada jarta caalamka oo dhan baan jaraa, dalka gudihiisan jaraa, meel kale duwan bay shirkaddu ka shaqeysaa. Waxa weeye shirkad shaqeyso wallaahi de saameyn way nagu yeelanaysaa, oo sababtoo ah saameyn waxaa keenaya waddan hadii uu dagaal ka socdo meel walba ka saameynaysaa, dhinaca dhaqaalaha, isu socodka, waxyaalo badan bay ka saameynaysaa. Way nagu keentay markii hore anagu dee waddanku siin ka deganaa safaro dad badan baan diri jiray, safarka adhisabay dadka Soomaaliyeed in badan tegi jireen, maalmahan hoos u dhac baa jira, inta badan dadku adhisabay ka imanayaan, laakiin adhisaba dadu socdaa way iska yaryihin. Aba waxaan isleeahay boqolkiiba waxaan 40 ka yareen ama 400 wadde waxa weeyaan 45 hoos way u dhaceen, waxa weeyaan saaliskan sameey jiray ama dadka safar jiray nooc ay ahaayeen.
Ducaale Cabdi waa mid ka mid ah dadka qurba joogta ah ee ka yimid waddanka Mareykanka, waxaana kula kulmay xafiiska shirkadda tigidhada ee Global Agency ee magaalada Jigjiga. Waxa uuna ii sheegay inuu tigid goosanayo si uu dib ugu laabto waddanka Mareykanka, isagoo sheegay in amar lagu siiyey muwaadiniinta Mareykanka inay ku soo laabtaan dalkooda maadaama haatan ay colaad soo gaadhay bartamaha dalka cabsina ay jirto.
Magacayga Ducaale Cabdikafe la yidhaahaa, annagu waxaan nahay qurba joog reer Mareykana oo halkan hadda uun safar ku joogtay oo dee deegaankooda ku soo noqotay. Iminkana markii la yidhi soo baxay waddankii si sharci ugu noqonaysa xasaas weye, haa qolkii dee waxoogaa khalkhal maartay oo cabsida dadkii la geliyey inaan bal iska noqono oon maartay dee waddankanagii aan amniga ku haysanay aan ku noqono waddankanagan aan isha ku hayna dee kolba siday xawlii u jirtay isay wax u dhacayaan aan insha allah halka ka fiirino. Maba aanan diyaar garoobinba waa iska joognay, caadi baan isaga joognay dee waddankanagii hooyaan u dhalanay weeyaan, marka maanaan diyaar u ahaynba, laakiin hadda bal waan ku eegaynaa kolley.
Awamirta
raacayna haa.
Geesta kale waxaa jira dadka iyagu dib ugu soo laabanaya maalmahan dambe deegaanka Soomaalida, isla markaana ka imanaya caasimada dalka ee Addis Ababa. Cabdullaahi Maxamuud Xuseen waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan magaalada Jigjiga, waxa uuna maalintii shalay ahayd ka yimid caasimada dalka. Waxa uuna ii sheegay in ay jiraan dad badan oo maalin walba tigidha soo goosanaya isla markaana imanaya Jigjiga, arrintaasna uu ku tilmaamay saameynta dagaalka socda.
Waxaan ka yimid Addis Ababa. Sidaad ogsoon tahayba dhibaatooyinka hadda jira ee dagaalada iyo saameynta ay keeneen, waxyaabaha ugu muhiimsan hadda jira waxa weeyaan arsaba dadka ka imaanaya ee maxayay xaqan iyo deegaanka iyo soo socda waxaan moodaa sida ay ka duwan yihiin tiro badan inay tahay oo aad moodid cabsi dadkii inay dareemeen marka jigjiga ay soo yaacayaan ee moodaa iyo deegaankoodii inay dib u soo laabtaan halka ma garanaysaa ee diyaaradaha hadda jigjiga ka imaanaya flightko oo ma garanaysaa ee rakaabku ay hoos u dhaceen tiradoodu ay soo dhacday iyagoo oday ka gaabsanaya ama macnaha walaac uu soo wajahay ku saabsan saameynta dagaalka marka xawayaan arrimahaas waxaa hadda sabab u ah ayaan oran karaa culaysada badan hadda ay caasimadu ay dareemayso maxay dadku wadnaha farta ku hayaan sidaas ayaa jirta marka
maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
mahadsaned gaata ku dhawaad laba sano ayaa laga joogaa waxaana maanta dib loo furayaa xuduudda dhulka maraykanka uu la wadaago dalka mexico xiritaanka xuduudda ayaa waxa ay timid kadib markii saddexda dal ee xuduuddaasi wadaaga uu kiisaska xanuunka covid 19 ka kor u kacay dadka kanadiyaanka ah ayaa gaar ahaan waxa ay yihiin kuwa degan xuduudda oo sida weyn furitaanka xuduudda waqtigan iyagu u dareemaya maadaama muddoba ee xayiraadu haysatay warkan waxaa kasoo diray dalka kanada wariyaha v o a da xuseen nuur xaaji
bishii maaj ee sanadkii tegay ee 2020 ayaa ahayd markii labada dal ee kanada iyo maraykanku ay go'aansadeen in xuduudahooda ay kala xirtaan xanuunka covid 19 oo markaasi aada u faafayay dartiis wixii markaasi ka dambeeyey bil walba labada dalba waxay cusbooneysiinayeen xirnaashaha xuduudda balse dowladda kanada ayaa bishii agoost ee sanadkan xuduuddeeda u furtay dadka maraykanka ah iyo kuwa haysta deganaashaha dalkaasi dadka kanadiyaanka ah ayaa rajaynaya tallaabo taas la mid ah inay qaadaan maraykanka balse nasiib darra maraykanku waxa uu sii waday cusbooneysiinta xirnaashaha xuduuddooda taasoo ka hor istaagtay dadka kanadiyaanka inay galaan dalkaasi maanta oo isniin ah maraykanka ayaa si rasmi ah u furay xuduudda dhulka ah ee ula wadaago kanada laakiin dadka galaya ayaa laga doonayaa inay si buuxda uga tallaalan yihiin xanuunka covid 19 sidoo kalena waxaa laga rabaa inay wataan warqad baaritaan oo caddaynaysa inaysan qabin xanuunka covid 19 yasiin abikar wuxuu ka mid yahay soomaalida sida joogtada ah u booqda maraykanka wuxuu tilmaamay in arrintan ay tahay mid lagu farxo
xuseen run ahaantii waa arrin aad iyo aad ay usoo dhaweeyeen shacabka dalkan kanada maadaama uu boorkaas u xirnaa muddo hadda ka badan sanad iyo bar ku dhawaad uu xirnaa waa arrin dad badan ay soo dhaweeyeen waxaa kaloo jiri jira xuseen sidaan la socon dad badan oo xuduuddaasi maalin walba ka gudba ama ha u noqoto inay ka doontaan shopping ka doontaan ama si kale qaraabo salaan gaaban ha u tagan ama xeero gaaban ha u tagaan taasina muddadan labada sano ay awoodi waayeen inay halkaasi tagaan marka tani waxay fududaynaysaa in dadkii muddada labada sano kala xayirnaa inay hadda dib isu mataqaanaa isugu soo noqon doonaan dib isku arki doonaan
boqoshooyinka kasoko waxaa jira dad degan magaalooyinka dhaca xuduudaha oo u shaqa taga dhanka maraykanka sida uu ku waramayo abukaate cabdulaahi barre wall oo ka tirsan ururka u dooda shaqaalaha ee workers action center
waxaan aada ugu faraxsannahay furitaanka hadda la furay waxay mataqaanaa janis weyn siinaysaa dadka soomaalida ah oo xuduudka degan oo jaamacadaha ka qarijabiyey oo shaqada u doonan jiray dalka maraykanka ayaa hadda waxay u yeelanayaan janis inay ka gudbaan xuduudka oo ay shaqo ka raadsadaan interview laga qaado ay ka soo noqdaan oo aysan wax dhibaato ah aysan la kulmin marka arrintaas waa aad bay ugu faraxsan yihiin soomaalida mataqaanaa degan xuduudka aan la leenahay dalka maraykanka
dadka degan magaalooyinka ku yaala xuduudda kanada sida magaalada niagara falls ee gobolka ontario ayaa qaarkood u adeeg doonta magaalooyinka qaar ee maraykanka maadaama ay uga dhow yihiin magaalooyinka waaweyn ee kanada
laba arrimoodba way jirtaa oo mid maaragtay waa midda dhaqaalaha guud maaragtay dalka ay labada dadba maaragtay ay isugu gudbaan oo maanta aan dhihi karano kanada inta badan waxa soo gala waxay kaga yimaadaan dhanka maraykanka sidoo kalena markaa fiirisid dhanka maaragtay kanadana dad badanoo waxaa jira oo maaragtay maraykan ah ama kanadiyan ah intaba oo dadkan waa dad soo jireen ah oo maaragtay xuduud lahaa oo deegaanadooda isku furnaayeen oo maaragtay iswada guursaday
soomaalida naftooda shoobin ahaan kuwa xitaa uu ku xiranaa magaaladan maaragtay baflo maxaa yeelay dhawaansho ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn haddana noo dhow waa trono trono waxaa nooga dhow markaa baflo marka waxaa dhihi kartaa dadaa xitaa adeeg ahaan ugudbi jiray dhanka Mareykanka.
Laakiin weli dadka qaar gaar ahaan qoysasku waxay cabasho ka muujinayaan warqadda cadeynaysa inaysan qabin xanuunka COVID-19 ee laga doonayo si ay u galaan gudaha Mareykanka. Waa kan mar kale Yasiin Abikaro arrinkaasi ka hadlaya.
Waxaa jira dad badan oo ka cabanaya arrimahan COVID-19 testiga, maadaama familkii saddex qofood ka badan markay safrayaan oo kale qofkiiba ay ku kacayso COVID-19 testiga in ka badan $200. Soomaalida sasaaxiseen waa famili badan markay safrayaan waxay ku safraan reer oo dhan. Marka feerkii ka kooban oo kale shan qof ama lix qofood ka kooban, markii shaqsigii laga rabo inuu test ku sameeyo ama uu COVID-19 test ku sameeyo $150 ama $200 ku sameeyo, waxay noqonaysaa lacag aad u badan ay dadkiina aysan awoodin. Taasina weli waxay ku tusaysaa in dadkii aysan ku dhiirin inay baxaan maadaama kharashaad badan oo testigaasi uu meesha iman doono.
Talaabadan lagu furay xuduudda Mareykanka ayaa dad badan oo Kanadiyaana ku dhiirigelinaysa inay booqdaan eheladooda, gaar ahaan kuwa degan xuduudda. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Markana aan soo qabto bal mid ka mid ah heesaha ay ku wada luuqayn jireen eebbaha u wada naxariistay Sahra Axmed Jaamac iyo Cabdinaasir Macne Siciid.
Kaasi Sahra Axmed Jaamac iyo Cabdinaasir Macalin Siciid ayaan idaacaddeenna subaxnimo ku soo gabagabaynaynaa. Anigo Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O eda waxaan idin leenaa intaynu mar kale kulmi doono. Isma dhaafno. Abu Abu Ro Ashqa
عاشقا الله دفنا يه يه عدنا خول سيسو مرحبا قو أبورو عاشقا.
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Troops and patrols deployed around Baghdad following the failed assassination attempt with armed drones that targeted Iraq's prime minister and his residence. The attack significantly raises tensions sparked by the refusal of Iran-backed militias to accept last month's parliamentary election results. Two Iraqi officials said that Mustafa al-Kadhimi was unharmed, but seven of his guards were injured. The prime minister later appeared on Iraqi television seated behind a desk, looking calm and composed. His left hand appeared to be wrapped in a bandage. There was no claim for the attack early Sunday, but suspicion immediately fell on Iran-backed militias who had publicly issued threats against al-Kadhimi. They denied any involvement. Palestinians on Sunday slammed Israel for rejecting the promised reopening of the U.S. consulate in Jerusalem, a move that would restore Washington's main diplomatic mission for the Palestinians in the contested city. The Israeli Prime Minister Naftali Bennett said late Saturday there was no room in Jerusalem for another American mission. The Trump administration shuttered the U.S. Jerusalem consulate, an office that for years served as the de facto embassy to the Palestinians. And the Secretary of State Antony Blinken has pledged to reopen it, a move that Israel says would challenge its sovereignty over the city. The reopening could help mend U.S. ties with the Palestinians ruptured under former President Trump. In a statement, the Palestinian Foreign Ministry said it views the reopening of the consulate as part of the international community's commitment to ending Israel's decades-long occupation of territories the Palestinians seek for their future state. There's more at voanews.com. Again, voanews.com. This is VOA News. U.S. President Joe Biden is pushing forward with a massive plan to require millions of private sector employees to get vaccinated by early next year. But first, he has to make sure workers in his own federal government get the shot. About 4 million federal workers are to be vaccinated by November 22nd under the president's executive order. Some employees, like those at the White House, are nearly all vaccinated, but the rates are lower at other federal agencies, particularly those related to law enforcement and intelligence, according to agencies and union leaders. And some resistant workers are digging in, filing lawsuits and protesting what they say is unfair overreach by the White House. The upcoming deadline is the first test of Biden's push to compel people to get vaccinated. Beyond the federal worker rule, another mandate will take effect in January, aimed at around 84 million private sector workers, according to guidelines put out this week. On Saturday, a federal appeals court in the state of Louisiana temporarily halted the vaccine requirement for businesses with more than 100 workers. The administration says it is confident that the requirement will withstand legal challenges, in part because its safety rules preempt state laws. Nicaraguan President Daniel Ortega is seeking a fourth consecutive term as voting begins in elections against a field of little-known candidates. While those who could have given him a real challenge sit in jail, the opposition has called on Nicaraguans to stay home in protest of an electoral process that has been roundly criticized as not credible by foreign powers, and Nicaraguans seeking to take the country in a different direction. Sunday's election will determine the presidency as well as 90 of the 92 seats in the country's Congress and Nicaragua's representation in the Central American Parliament. West Africa's main political and economic bloc imposed sanctions Sunday against Mali's transitional leaders after they informed the organization they would not be able to hold presidential and legislative elections in February. Mali's interim government, which took power following the military's overthrow of President Ibrahim in August 2020, had promised the Economic Community of West African States to oversee an 18-month transition back to democracy, culminating in elections on February 27th of next year. It first imposed sanctions, including border closures, immediately after last year's coup, but it then lifted them less than 2 months later, after the coup leaders agreed to the 18-month transition. There is more at voanews.com. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Mpate in Washington. Today is Monday, November 8th, and here are some of the stories we are covering. Ethiopians rallied Sunday in support of Prime Minister Abiy Ahmed's war effort.
Demonstrators expressed their support to the policy and to the government of Prime Minister Abiy Ahmed. It was to send a signal to the U.S. government that Ethiopia is capable of addressing its problems and issues.
Former Liberian Vice President Joseph Boakai says he will make an effort to resolve ongoing squabbles within the opposition collaborating political parties. Eswatini's government tells South Africa's Julius Malema to keep his activism inside South Africa, and ECOWAS imposes sanctions on all members of Mali's transitional government.
The question I would like to raise to ECOWAS leadership that made this decision is, what is really the purpose of this sanction? These people who are sanctioned today, they don't have wealth, they don't have resources.
And supporters of Cameroon President Paul Biya celebrate his 39 years in power. Those stories plus Samson O'Malley's sports are coming up on Daybreak Africa. Ethiopians rallied Sunday in support of Prime Minister Abiy Ahmed's war effort against rebels of the Tigrayan People's Liberation Front, the TPLF. The rally comes as the international community urges the Ethiopian government to end the war peacefully. Last week, the U.S. government accused Ethiopia of gross violations of human rights. Dr. Brooke Hailu is an adjunct professor of political science at the University of Maryland and North Carolina A&T State University. He says the demonstrators came to send a clear message to the international community that Ethiopia can address its own problems.
From what I have gathered, the objective and goals of the demonstration was to, in a very clear way, send a signal to the U.S. government and to European governments as well, that Ethiopia is capable of addressing its problems and issues, that the Ethiopian government is there to listen to what the American government is saying. But when it comes to make some kind of a dictate or diktat, as they say in French or Latin, that it will not allow the interference in the internal affairs of Ethiopia, that the Ethiopian government says that it is being sort of pushed to talk to the rebel group, the TPLF, who were in power for 27 years and who lost power 3 years ago and who want to make a comeback to power again. And thirdly, this is a message of solidarity with the Ethiopian army.
Professor Hailu, you know that the United States government and other Western governments have accused the Ethiopian military of some gross human rights violations. And in fact, there's a threat to remove Ethiopia from the African Growth and Opportunity Act, AGOA. Your comment?
Yes. Great questions. When it comes to the Ethiopian-American official relations, it goes back more than 100 years. Ethiopia being the first black African nation, independent nation, to be represented in the USA, as you know, Mr. James. What happened right now is that the government is saying that the war was started officially in November the 3rd and November the 4th, 2020. The war was started by a certain rebel group who has ruled Ethiopia brutally for the last 27 years and wanted to make a comeback. And the Ethiopian government's position is that it is its responsibility constitutionally, as well as what the Ethiopian people expect from it, is to defend the territorial integrity. So that is the issue, and that's the position. And the Ethiopian government and the Ethiopian public are really unhappy and sad. They feel that the American government has taken sides because the American government is pushing the government and the rebels who took up arms and who defied the constitution to be put in equal parity. And the government is saying that that should not be the right position of the American government.
So, Professor Hailu, people tell you, if Prime Minister Abe won the Nobel Peace Prize, how come he cannot come to the negotiation table to end the war peacefully?
That's a great question. Another great Mr. James. Yes, Dr. Abiy was recognized in his first year of office as a peacemaker, peacemaker within Ethiopia, which the TPLF regime was not able to accomplish. And then those groups who lost power, they began to agitate and they began to, they attacked the Ethiopian federal forces in, as I said already, November 3rd and 4th, that fateful day. And hence, Abiy, as the prime minister of the country, as the commander-in-chief of Ethiopia, although he is a peacemaker, he had the constitutional duty and expectation from the Ethiopian government and the Ethiopian people and the army to safeguard the territorial integrity of Ethiopia.
Professor Hailu, thank you so much. It's a pleasure to speak with you.
Thank you, Mr. James Bati. Thank you for having me.
Dr. Brooke Hailu is an adjunct professor of political science at the University of Maryland and North Carolina A&T State University. You are speaking with us from North Carolina. The Economic Community of West African States, ECOWAS, has imposed travel bans and access-free sanctions on all members of Mali's transitional government and their family members. However, political analyst Ibrahima Kah of Senegal wants to know the purpose of such sanctions.
These people who are sanctioned today, they don't have wealth, they don't have resources, and I think they are so busy in Mali that traveling for them will be even very difficult. And even with the sanctioning, what tools ECOWAS has to really monitor the implementation of this decision, that's one thing. Second aspect is the efficiency of such decision. Mali is on the verge, and they even talked about it at large in the report, that the security situation, you know, is completely bad. So how in that particular context you can even think about preparing election, holding election, when the government doesn't control even 10-15% of the territory? And you acknowledge that in your report. Three, what is the purpose of organizing election in the context where all the other measures that were taken by ECOWAS last year were not implemented? So in that particular context, why taking this kind of decision against the government?
Ibrahima, in that sense, therefore, what do you think ECOWAS should have done?
That's exactly the point that I really would like to make. But for me, when you acknowledge the fact that there is no progress in the security front, there is no progress in implementing some of the decisions that ECOWAS was making, I think the wise decision would have been to really sit down with the Malian government and to really look at very closely what will be the realistic time frame now to hold election, people, you know, to come back to a certain kind of normality. They are putting pressure on the government. They are putting pressure on the Malian society. We need to result. And when you look at it very closely, the way they treated Mali is different from the way they treated Guinea-Conakry. And the Guineans have not even decided to put forward an agenda. And what they have said, they have decided to nominate Ibn Shambas to go and discuss with the Guineans on the best way to do. And I'm sure Shambas, as an experienced politician and also as an experienced ECOWAS person, can really come suggest discussing the people with a realistic agenda that can be put forward.
Ibrahima Kah is a Senegalese political analyst. You are speaking with us from Dakar. The former vice president of Liberia, Joseph Boakai, says he is open to resolving the ongoing squabble within the opposition collaborating political parties, the CPP, upon his return to Liberia. Mr. Boakai is currently in the United States, where he says plans are in the making to meet with some U.S. government officials. The 77-year-old Mr. Boakai, who served for 12 years as Ellen Johnson Sirleaf's vice president, is seeking the nomination of the four-party CPP, along with Alexander Cummings of the Alternative National Congress Party, also a member of the CPP. Lately, the CPP has been embroiled in a squabble over accusations by some members that Mr. Cummings tampered with the group's framework document that spells out the selection process of its presidential and vice presidential candidates. Vice President Boakai says he will recommit himself to resolving the quarrel upon his return to Liberia.
Either one is possible, the savage CPP or savage the situation in there, We just took over and we are committed to do either of the two, and that's what we're there for.
That's right, because people say that former Vice President Boakai is a statesman, so they're kind of surprised to see what's happening. Have you reached out to Mr. Cummins in terms of how to put it together?
Well, you understand there's a collaboration, and I don't think there's a need for us to collaborate and have all of the kind of problems that we have, but we do have some problems. But, you know, when you collaborate, we have decided that we resolve our differences through some friendly negotiations and so, as all organizations do, I mean, they have problems, but to the extent that we have become the leader of the collaboration, and I didn't have much time, immediately thereafter I'm here, my role is to go back to make sure that we get together and see how best we can begin to recommit ourselves.
Are you convinced, Mr. Vice President, that because there are some reports whether Mr. Cummins' team tamper with the framework of the collaborating political parties, are you convinced that this happened?
You know, the thing about seeing Mr. Cummins tamper with a document, we said that there was a document that was signed and the whole process was under Cummins' supervision. And therefore, we believe that anything that may have happened during that time, Mr. Cummins should be honorable enough to say he has happened during my time. Whether he did it directly or someone else did it is the admission of the fact that it was under his supervision.
The CPP convention is coming soon, if I'm not mistaken, whether it's December. And there's a debate going on within the CPP in terms of how this election process should take place, in terms of who is supposed to be the standard bearer of the opposition. Some people are arguing whether it should be by secret ballot or should be by consensus. What's your view?
It's not a debate. It's something that was enshrined into the document. The selection process was to be by consensus as the first approach. The second, by VPS, if we do not have a consensus. Then the third will be that we'll do primaries. And so the process is laid down in the document, so there shouldn't be any argument. And we still look forward to following the procedures.
When we spoke the last time, I asked you what is going on. It seems to be a debate within the opposition in terms of which direction the opposition should be going. Should the opposition stay with a 77-year-old man or to stay with a younger Cummins? What do you say to people who say that you are old and you should not be the one to lead?
Well, they're entitled to their decisions. And I know that sometimes good wine comes with age. So people know that, yes, this 77-year-old man has a lot to offer Liberia than any other person so far. And I'm in good health, mentally correct. And so they have the decision to make. But I know that the public knows who they want.
I want to go back to the issue of leadership. We have President George Weah. He's going to run for re-election. Do you think you can compete with Mr. George Weah under the banner of the collaborating political parties?
It's not only competing with Weah. We want to make Weah first one-time president, and this is decisive.
Well, Mr. Vice President, it's a pleasure to get to talk to you again.
Thank you so much. You've always been very kind, and I appreciate your coming here.
Joseph Boakai is the former Vice President of Liberia. You're speaking with us from the United States. You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, November 8th. A spokesperson for the Eswatini government says the country has a constitution that spells out the methods to resolving issues affecting the country and does not need individual outsiders to tell it what to do. Last week, Julius Malema, leader of the Economic Freedom Fighters, the EFF of South Africa, called on King Mswati III of Eswatini to step down. Malema also said he and his supporters were going to occupy all borders of Eswatini company if the king did not resign. Percy Simelane is the Director of Information and Communication for King Umswati III of the Kingdom of Eswatini. He says only the people of Eswatini can and should decide their destiny, not Julius Malema.
Julius Malema is not an authority for anything. He's South African. We have read about his strength, and our reaction is we have a constitution in this country, and we are following the constitution. Nowhere in the constitution does it say people from outside can come and stop the flow of traffic in any border leading to Eswatini. Secondly, the way he is doing it, it is not a democratic way of achieving democracy. Democracy is about a people defining their destiny and not about neighboring parties calling from above for change. So Julius Malema is out of order. I don't know how Julius Malema expects to be a hero in Swaziland when, after more than 20 years since the Rainbow Nation of South Africa was born, he is not winning the presidential elections. This week, he failed to win the local government elections, and he expected to be a hero in a country where he does not belong.
But, Mr. Simelane, don't you think Julius Malema, that he has following in Eswatini, and do you not feel that what he said is threatening to your government?
There is another party which calls itself Eswatini EFF. It's a minority group. Like I said before, democracy is about a people defining their destiny. If Malema in South Africa has a following in Eswatini, that does not mean he has the right to overthrow our constitution. Actually, there is no right to overthrow a constitution anywhere in the world, even in the United States of America.
You mentioned that you will resolve all issues through the constitutional means. You mentioned Sibaya.
Yes.
The people we talk to, particularly from the pro-democracy movement, say they don't have confidence in the Sibaya and even in the king.
My response to that would be, there is no way this country can replace its constitution with mob opinion. They are calling from the streets. They don't want to follow the constitution. We are saying no. It doesn't work like that. No one can run a country on people's opinion. A country run on its constitution.
Thank you so much, sir. It's a pleasure to talk with you.
My pleasure, sir. Enjoy the rest of the day.
Percy Simelane is Director of Information and Communication for King Umswati III of the Kingdom of Eswatini. He was speaking with us from the capital, Mbabane. Supporters of Africa's longest-serving leader, Cameroon's 88-year-old President Paul Biya, celebrated his 39 years in office over the weekend. Biya, who has been Cameroon's president since 1982, is seldom seen in public these days. As Moki Edwin Kinzeka reports from Yaoundé, President Biya's opponents are describing renewed calls for him to run again for president in 2025 as a joke.
Supporters of Cameroon's ruling party, the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, sing that their 88-year-old leader, President Paul Biya, can still rule the Central African state for another seven-year term, starting in 2025. Biya was declared the winner of the country's 2018 election with over 80% of the votes. The song was sung in towns and villages across Cameroon during celebrations of Biya's 39 years in office. One event was held in Monatele, capital of Lekie, a department near Cameroon's capital Yaoundé. Henri Eyebe Aisi, Cameroon's state property, survey and land tenure minister, and Biya's close collaborator, led the CPDM party delegation to Lekie and delivered what he called a special message for Biya supporters. Aisi says the CPDM is appealing for a national consensus for Biya to seek a new term in 2025. He says the Lekki division is making an appeal to Biya to accept the call to run for president in 2025 and continue the good works he is doing for Cameroon. The call for Biya to run for president when his current seven-year term ends in 2025 was echoed in several towns and villages, sparking criticism from Biya's opponents. Christopher Ndong is Secretary General of the Cameroon Renaissance Movement, a party that claims its candidate, Maurice Kamto, won the 2018 election and that Biya stole his victory. Ndong says an invitation for Biya to be a candidate in 2025 means the CPDM wants the octogenarian to die in office.
It's a slap in the face of Cameroonians and democracy in this country. Given his age, what will he do in power? Right now, he's not active. Honestly, this is provocation of the first order. Look at the chaos all over the place. The country is in debt. In fact, it shows you that there is nobody at the head.
Biya served as prime minister for 7 years before becoming president.
He is now the second longest serving leader in sub-Saharan Africa, after his neighbor Teodoro Obiang-Nguema of Equatorial Guinea, who has held power since 1979. Moki Edwin Kinzeka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the New York City Marathon, where Kenya completed a men's and women's double at the 50th New York City Marathon on Sunday, with Albert Correa and Peres Jepchirchir chalking up impressive victories at Central Park. Olympic champion Peres Jepchirchir won the New York City Marathon on Sunday in 2 hours, 22 minutes, 39 seconds, surviving a thrilling three-way battle before sprinting for the finish line. The Kenyan is the first athlete to pick up Olympic gold and win the famed five-borough race in the same year, with compatriot Viola Chepto and Ethiopian Abebel Yeshanaya finishing second and third respectively. In the men's category, Albert Correa, who took bronze in 2019, won the elite men's race in 2 hours, 8 minutes, 22 seconds, a 44 seconds gap on second place Moroccan Mohamed El Arabi, the first Moroccan to finish on the podium since 2009. In mixed martial arts, Kamaruddin Usman, Nigerian-born professional mixed martial artist, defeated Colby Covington by unanimous decision to retain the UFC welterweight championship. The 34-year-old Kamaru Usman, popularly known as the Nigerian Nightmare, dropped the challenger twice in quick succession at the end of the second round with a big left hook, then a huge right hand. With Sunday's win, Kamaru Usman has won 19 fights in a row, including 5 title defenses.
You know, this guy's tough as nails. It's very, very tough. Like, let's be honest, you know, Ali needed a Frazier. You know, all these guys, you know, you can be the great ones, but there's always going to be that one guy that's going to be able to push you. And he is that guy, you know, as much of him outside of the octagon as, you know, most people don't like, myself included. You know, you have to respect him as a competitor.
In basketball news, the University of Rwanda's 3x3 basketball team will take part in the AfroVarsity 3x3 basketball championship, which will be hosted by the United States International University Africa in Nairobi, Kenya. The fourth edition of the Continental Universities Tournament will run from November the 6th to the 7th, and the tournament involves different universities in Africa. And on to football news. In women's football, Ghana's champions, Hasaka's ladies, are looking forward to booking the semi-final spot in the ongoing inaugural edition of the CAF Women's Champions League Egypt 2021, when they face Mali's AS Monday later today at the 30 June Stadium in Cairo. Also today, Egypt's Wadi Degla will face Equatorial Guinea's Guinea Malabo Kings in Group A Match Day 2 at the same 30 June Stadium. Nigeria's sole representative at the inaugural CAF Women's Champions League, Rivers Angels FC, got off their campaign with a disappointing 3-0 defeat. The Angels were thrashed by ASFAR of Morocco on Saturday. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Abuja, Nigeria. It's back to you, James,
in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday in November 8th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa team, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Ricky Stryak, as well as sports editor Samson O'Malley, along with all our engineers, I'm James Butte in Washington, wishing you will have a great week.